Yes, sir. 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 Short. Short. Katunyomerwa my short. Chimami kuno mulebe kwa WhatsApp. Katuchigeza ife na tulisa. Chikole na wombe kukasu. Tonyiga nukuwa silabu. Wendita tuchukuwe fe. Katunyomerwa my short. Short. Katunyomerwa my short. Short. Tulikupo madija nyiga start. Tunyiga mina vya mbada mini sikat. Tesula wansa chila batili simat. Akuna mchezo mchezo tikat. Kolabot sa kolab ya wansi fulat. Ebi nyuma zino stelo za kakot. Katunyomirwa my shot. Shot. Katunyomirwa my shot. Shot. Bine vikundi sifa babi sakamo. Batu chereka na batu babi lutemo. Tukole testula vetichide chilimo. Baby babi luti na fetu mifunemo. Katunyomirwa my shot. Shot. Katunyomirwa my shot. 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 Chikole na wombe kukasu. Tonyiga nukuwa silabu. Kola watisa kolab ya wansi fulati. Ebi nyuma zino stelo za kakoti. Tulikupo madija nyiga start. Tunyiga mina vya mbada mini sikati. Tesula wansa chila batili simati. Akuna mchezo mchezo tikati. Katunyomirwa my shot. Katunyomirwa my shot. Shot. Bine vikundi sifa babi sakamo. Sifa babi sakamo. Katunyomirwa my shot. Shot. Katunyomirwa my shot. Shot. Katunyomirwa my shot. Shot. Bine vikundi sifa babi sakamo. Batu chereka na batu babi lutemo. Tukole testula vetichide chilimo. Baby babi luti na fetu mifunemo. Katunyomirwa my shot. Shot. Katunyomirwa my shot. Shot. Wabula bala senyomirwa my shot. Tuli sharp. Style on kopa kopa kuwati sharp. Ugamba sima kuchati. Pega kubuwa na tinobuli sharp. Mirwa my shot. Katunyomirwa my shot. Shot. Katunyomirwa my shot. Shot. Katunyomirwa my shot. Shot. Katunyomirwa my shot. 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 Shot.